Ola ola, oh na 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 na, oh na na na.
Ukisikia mapenzi, ndoa ya, akuchi kuchi, on fire. Nilibuya kubi, kadamaya. Hata moyo wangu bure ntaugawa. Shaloa kwenye shimo umenitoa, sexy mama nimeopoa.
Oh girl, you the one, love me double, usende kama wale, love me double.
Sauti shakufaga kwa kumauti, na kupigia ka saluti, cause you one and only. Vigeregere mama shauti, bita konta wasiruki, wana fivi sasi bunduki, ila ndo imesha hiyo. Oh,
kama uzuri unaoneshe, yeah.
Baby waoneshe,
oh, yeah.
Oneshe,
oh, yeah. Natabia
Shaloa kwenye shimo umenitoa, sexy mama nimeopoa.
Oh girl, you the one, love me double, usende kama wale, love me double.
Kiss Cloud Beat baby.
Oh, street music.